ungefanyaje. If they took away your choice, je ungefanyaje. Wangeifunga mikono yako.
Mbona basi umesleki,
knowing that you have a voice.
Ya kimosika ya zoleki,
bora ujaze kikombe chako. Sije ukajuta. Fanani, endio adibu, mima wanachokuambia, nini wamekufanyia, arobaini zao zimetimia, sikia, sije ukajuta. Waweza leta tofauti,
usisleki ulipo.